wazazi, haniachi peke yangu. Mungu Baba wananiombea shari, hazinifiki, ananilinda Mungu Baba.
Check it out, yo. Chupa mkono chai au si?
Hizi zinapigwa hapa na mla mkoto.
Tushapita haso, tushabeba zege, ugali mandondo wa kwa mama chege. Right now tuko hapa, tumesha jipata, hakuna mashaka, matatao, mashakao. Na kuna watu hawataki twende, rumba ya ijengi, wanafosi wa jenge. Ila tuko hapa, right now tuko hapa, mashaka, matatao, mashaka. Wanangangana kufosi, kwenye njia situpote, ila sagobi akipanga lazima litope. Okay, okay, huwezi shindana na
sagobi,
wanashindana na
sagobi,
usishindane na blessing over blessing, wezi shinda na na
sagodi,
wana shinda na na
sagodi,
usi shinda na na
sagodi,
kwa mana kasha blessing, blessing over blessing.
Lakini sipote, Mungu wangu yowai, anazidi nibariki and no final say. Nibariki sago, ipesa vya kote, imia mia mbili nisitiri nisivikosea. Osh, nye Mungu yo,
nye Mungu yo,
so babako,
hallelujah,
ukwanza pangiwi, anafanya takacha. Nye Mungu yo,
nye Mungu yo,
so babako, wanoneonea wivu sana kula kwa macho.
Kibwana bwa baraka za Mola na bi mkubwa, nizunafani ni survive umjuba.
Amen.
Na ukitaka tutu pishane luga, nizingue kwenye mkwanja afuba.
Amen.
Kitambo mina zichanja mbuga, nitapoteza saa ila sipotezi muda.
Amen.
Kazi ni kubwa, tushakuwa kubwa, achia toto cheze za ubuga.
Amen. Sina whip, sina whip, sina jealousy, naona toto naingia mbaga gia siya. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambio alipoingia tatokea siyo. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambio alipoingia tatokea siyo. Sina whip, sina whip, sina jealousy.
Maisha yenye ya kibongo, watu wanadogo, ukiwapa kisogo, wanazite manyongo. Wanangangana kufosi, kwenye njia situpote, ila sagodi akipanga lazima litoke. Okay, okay, wezi shinda na na
sagodi,
wana shinda na na
sagodi,
usi shinda na na
sagodi,
kwa mana kasha blessing, blessing over blessing,
wezi shinda na na
sagodi.